kia kupiki ko tuku nau mai ki taku tua. Ko kawiru sa haume ngā kohinga kōrero a Wātea Digital. E haerake nei i tēnei haora. Kei ngā kamupene hiko iti pea te whakautu e ngā wiri iho ai ngā nama o te hiko i tēnei whenua kia hanga whakamahuki o te rā. Ā, kua puta te rā tuatoru o te ekinga pahikara a Ride for Tālei e whakamahara nei ngā wāhine Māori kia whakamātauhia te waha kōpū kei taka rātau ki te mate pukupuku. Ā, ka hui ake a tātou kuhi ngā kōrero ki te hākinakina. Kei ngā kamupene hiko iti pea te whakautu e ngā wari iho ai ngā nama o te hiko i tēnei whenua. Ko e te whakautu i puta i tō mātou hōtaka o Manako, ia te minita take rawa a Shane Jones, i muri tana whakamana i ngā kai komihana tokorua ki te arotake i te rāngai hiko o tēnei whenua. Hei tā Jones, ma te tautoko a tana kāwanatanga i ngā kamupene hiko iti nei e ngā wari iho ai te utu hiko a te tangata.
Tō mātou hihia. Ko ngā kamupene ririki, ko ngā kaiwhaka ngāo. Mea, nonohi, e ahe ana rātou ki a tūia rātou te tei kaupapa mahi hiko ma tamanui te rā, ma tāhuiri mātea rānei. Tō mātou hiehia ki a toko mahano atu rātou ki a tinitini atu aua momo kamupene, engari he mataku no mātou. Tā te mea kāhore e ahe ana rātou ki te hoko i te hiko, mehe mea kāhore te matangi e āmai ana, kāhore te rā e whiti ana.
Kua puta te rā tuatoru o te ekinga pahikara Ride for Tālei, e whakamahara ana i ngā wāhine Māori, kia whakamātautauhia te waha kōpū, kei taka rātau ki te mate pukupuku. Koea ngā kōrero a te kai whakahaere o Smeyo Mea a te Ururoa Flavel, i āia me tana opea eke pahikara, mea rātau kai hāpai e patuanei te huarahi, atu i tāmaki makaurau ki ngā motu. No te rangi nei, wehi atu ai te opea pahikara nei i piopio ki Waitara. E toru ngā wāhanga o te haerenga i te rangi nei, tuatahi atu i piopio ki Mōkau i Ngāti Mangepoto, ā atu i Mōkau ki Urenui, ā ka mutu ki te marae o Ōwai i Waitara i Taranaki a te pō nei. Hei tāna, he haerenga tēnei e whakaaweawea i o tātou wāhine i o tātou whānau hoki ki te tautoko i o rātou wāhine ki te tiaki i o rātou tara. Hei a pōpō, timata i a rātou whakateiranga whakamātautau i ngā whare haura e whā e tāwhio ana i a Taranaki Maunga e pātari ai ngā wāhine ki te whakamātautau waha kōpū. Hoi anō rā ki kaupapa ke atu. Kei te tohe te pārimata mai pēwhia te whakamahi te ingoa a Aotearoa i te whare o te raiona. Koea ngā kōrero a te māngai o taua whare a Jerry Brownlee i ngā tautohetohe a ngā kai tōrangapū i puta i a Aotearoa tuatahi ki ngā kākāriki ina nahi. I pātai te mema pārimata o ngā kākāriki a Ricardo Menendez March ki te minita take manene a Erica Stanford. Kātahi ka tohe te kaiārahi o Aotearoa tuatahi a Winston Peters i te whakamahi te wāhi ingoa o Aotearoa ki te pātai te whare. Ko te pātai a Peters, na te aha e taea na te tangata i peka mai ki te whenua nei te tau 2010, kia pataia e te whare, he ingoa e huria i te ingoa o tēnei whenua, aha kua kāore he pōtitake, aha kua kāore hoki i whakaenga tāngata o New Tirani. I whakatau te pika a Brownlee, kia whakamahi i te ingoa o Aotearoa New Zealand, a i whakatārewa hea e ia te whakatau, kia kimi kōrero anō e ia, e tika ai te whakautu i te pāremata. Nā ngā hea te minita take moanae i ngā tau tatanei, kua mimiti te koura, kua tōtō te tūpākina. Koe te whakatau a te kōti teitei i te kēhia Ngāti Hau me Ngāti Kaharau ina nahi e whakahe ana kia nui ake te hao o te kaura. I te mea, ka kai te kaura i te kina. I nai nei kua horapa te kina e whakararua i te moana. E ai ki te kaumātua o te rarawa, a Hāmi Piripi, he rangi pai tēnei taunga a te ture mō ngā iwi Māori.
Ki te noho te minita nei kei runga i a mātou, i runga i tōna ake e whai atu ana. Nā, koe e tere ko te export industry, wēnā mahi katoa, mahi hokohoko, ei, kia mahara ke tātou. Ko wai te rōpū e whakapau ana e nei raua, ko te kāonatanga me ona ture. E hara ko te customary fishes. Iti noiho ngā mea i tango ake i ngā customary fishes, i ngā kaitiaki moana.
Ko Hāmi Piripi tēnā. Engari taihua e haere, e kainamu mai nei ko ngā kōrero hākinakina. Piki mai ki te hākinakina. mo te wā tuatahi kua kō paua pā futu pōroa o Tearoa i tētahi pautikanga. Koe ko te uri o Ngāti Hene me Tūhoe, hea mana hoki o pā futu pōro Māori a Finney Davis. Hei tāna, kua roa ia e mahitahi ana ki te ohu ā-motu, ā ko te mea nui ki āia, kia tautoko ia rātau ki te whakatō i ngā mātā pono o Titiriti ki o rātau mahi.
Ngā mahi a te Titiriti, kārepe e tahi e mōhio ki te māma o tana whakamahi i roto i wata aua mahi o ia rā. Koina pēr tāku e kuhune ki roto i ngā mahi o Pāwhutuporo Aotearoa, ki te whakamāma i tā rātau titiro, me tā rātau mahi i au tikanga.
Ko Finney Davis tēnā, ko Kawirus tēnei, mauri tū, mauri ora.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama. He mea.